light upon the earth, upon the earth.
Come with it.
Change your love to make you to kiwaza kishika tama nana kutukana na kusema una maana kijibu sawa unapopenda yeye na kupenda mimi kama nana tamani nikuibe alikupata yeye kakukosa mimi anachopasa yeye akutunze.
Now I'm talking about boss. Now I'm talking about boss. Now I'm talking about boss.
kiuno chake cha kipekee, kiuno chake cha kipekee, yani vigelele kamili. Tena magari na michango usiku na mchana, washikadau na wasanii. Mimi na mlaumu mama yako ulorithi matatizo, uzuri wako swasayari.
Madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class bila kusita nango wananga. Yani toto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama ye, 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 yani kiboko, itadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze, mwambie yendo na dai. Ana nipa mima wenge Toto laki nai robari, uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sobari, laki nipa sikatai minakwala. Figa kamjaka yani bala, nyuma vigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama, wima pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala, nyuma vigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama, wima pakalfajiri. Yani working class bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class nyele singa singa kimanga. Yani working class bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kiboko.
DJ Lighter.
Yeah. already. My girl, tujivuni ya na chotu kidogo. Inshallah mola hata tupanasie. Usibabaisha na vya uvinendo. Wana taka pendo walikatishe. Pokonda, roju nashindwa hema. Kwa nini mekuzowea? You are my only lover. You are my only lover. You are my only lover. You only lover. My only lover. You are my only lover. You are my only lover. You are my only lover. You only lover. You are my only lover. You are my only lover. You only lover. Mengi tumepitia mimi na wewe. I can never let you go. I'm happy when I see you smile. Oh, when the one who keep what I bought, I can never let you go. I can't keep up with the show now. Cause you're a person, and you're a person. You're a person. Oh, God. Changangana na jausilale. Futa chozi penzi wangu usilie. Usilie. Oh, God. You dey give me family, a boy and girl. Cause to me, girl, you are the one. Upon a me, na elasi na. I go give you a million love. You dey give me family, a boy and girl. Cause to me, girl, you are the one. Upon a me, na elasi na. Oh, you my God.
Napendeza kamdo. When you my crush gali. All day, all day. Najua we miski dogo. Unajulika na koto. Wanakutambua wengi. Lakini kwako sika jitama. Nipena pasi kidogo. Yani kidogo. Nijeweze mi kidogo. Bile nineza mama.
Pelika mahari, mtoto laini laini. porojo. Lupita Nyong'o, ame baini porojo. Nabi's been watching oh, mtoto laini jojo. Lupita Nyong'o, ame baini porojo. Nabi's been watching oh.
Nilichagua mchele supa, kubechenga. Nikadhani nimepata tu na konda. Nilichagua mchele supa, kubechenga. Nikadhani nimepata tu na konda. Alivyo umbo msomali, akinungunika shapata bari. Kwangu bonge lazari, nimejifungia ngangangangari. Watu kibao wanazifuata nyayo, mpaka karao anapiga miayo.
Isalivyo na niumi zaro,
hama indi swaga za kibisho.
Mkona bunduki kichwa komando, akituwa chini
kishimo. Mtoto laini laini jojo, Lupita Nyong'o, ame baini baini porojo. Na misi mwachingo, nilichagua mchele supa, kumbe chenga. Nikadhani nimepata tu na konda. Nilichagua mchele supa, kumbe chenga. Nikadhani nimepata tu na konda.
Chere chere supa, atakio fatwa fatwa. Chere chere supa,
DJ Lighta.
Chere chere supa, atakio fatwa fatwa.
Baby, wanna take me kweli ntendana. Ujona nipenda kweli kila time niwe nawe. Nibado najuliza maswali mingi lini takuwa na wewe. Cause I wanna tell you that I'm in love. Liwike ko, 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 ko. Sende wewe oh, all I want is you wewe. Back in a mi sende wewe oh. Eti wamenona kwa macheni. Baby, chana na wapoteze. Kusha kunako wasowera. Oh baby, tabeza watu wazowe. Baby uwe wang, seme ntakufa na wewe. Wani wang, uyoni ntasikwa na wewe. Nakama, bifu ntakula na wewe. Ninyaze imani, milele nisikwa chewe.
Hello Freddy, how are you baby? Oh,
una acha nafsi na quit. Nisipo janja ruka nitapito. Unanipandisha pressure mchana kutua.
Kila siku wewe
mule ya mapenzi nionyeshe. Nisije kosea unigombeze. Useme hunipendi unilize.
Baby oh, baby oh, baby oh.
Uniitapo sister anibwaza. Eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Aki ya Mungu fikiwe.
Yule yule mimi na siku moja tupendane. Yule yule anione pasi na urafiki. Yule yule mimi na yule. Yule yule mimi na yule.
Wamenibandika jina eti mpenzi mtazamaji we. Na yule Diana mwenyewe ndo mpangaji ha. Akaleta bifeti na mwibia. Si uongo bwana nitamnyaulia. Akishinda kazi nitamchungia. Formula mapenzi nionyeshe. Nisije kosea unigombeze. Useme hunipeni unilize mie. mizonga, wale wakila unono, amani letu kwa macho, wale wakila na mwili. Sharife, mimi na yule sherie, hawa wangu ni we wake yule yule, kiuno kando kwa kando.
Ya mapenzi, shambi wa hatari. Sijakata, sijiwezi, nyonge mina kubali. Anyumapo siwezi, mwonyesha dakari. Baga ya miaka na miezi, bado nina maswali. Mbono kunyona, ilo na vyomona yulolie na yesasa. Karo itapona, Mungu nisaidie nisilie pone faster. Away from you, so my tears dry up. And I can smile again. And this caterpillar can finally get to fly. It made a big, big sound when my heart hit the ground. And it broke in two, broke in two. It made a big, big sound when my heart hit the ground. And it broke in two, 10,000 pieces, yeah, yeah.
Kujali nikajitahidi kuenzi kujifanya hodari. Ulishindwa ni hendo kwenye pendo kaweka mapengo. Kuziba sikuweza, oh yeah. Shingo upande mwana mnyonge, naona bora mbele nisonge. Kapata mwinginewe wakuniposa roo. Tushanza fanana, tabia tunaringana. Napatara kwa naye, hey. Tunafatana fatana, ye yeah, bibi mibwana. Napatara kwa naye, yeah. Anipaka joto joto, na kumdegeza kamu toto. Chuma na kipasha moto, nazama mazima. Oya, hey.
Tango ni kwone, umeni janga mshka. Swaga zako na mapozi, unaka two star. Oh, hey, unatoka mtangani we. Niseme nawe lugha gani, hapa Afrika ndo nyumbani. Sema uletewe kinywaji gani, yeah. I'm not a stranger, take it easy, hey. Oh, yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Aye, 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 let me give you some love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye. Some love, let me give you jungle love. Ay, 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 ay. Oh, ay, ay, ay. Oh, shine so bright like a diamond. Your body Kim Kardashian. I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. Them call me a robot. Tonight you can call me Mr. Loverman. Hey. shida mimi Kwetu wananita Mr. Chairman Nesikida Dodoma Kwenye rinda la Cinderella Baby Kwa gale nyo Let me give you jungle love Yeah, yeah, yeah Jungle love Let me give you jungle love Touch me your love Let me give you jungle love Jungle love Let me give you jungle love Touch me your love Let me give you jungle love Yeah, yeah, yeah Let me give you some love, let me give you jungle love Ay, 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 mm, ay, ay, ay. Feel like you want banana Mungu nimejaza shamba Shida za maji yangu nyororo Kwako siyo shida tena Feel like you want banana Mungu nimejaza shamba Shida ya maji yangu nyororo Kwako siyo shida tena La, 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 la Jungle love Let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love. Jungle love. Let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love.
DJ Lighter, take it well right for the gallem.
DJ Lighter, Norma, 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 Yanim Kai.
Maskani mina wakata Story nyingi wanazo nipa mina wakata Shori zigi za gazali zota bambata Mindo nataka Mindo nataka Vijana wangu mina wakata Story nyingi wanazo nipa mina wakata Shori zigi za gazali zota bambata Mindo nataka Mindo nataka Yeah
Don't you know Don't you know that Many kamata kamata Don't you know Nuhiani Don't you know Mama don't you know Many kamata kamata Don't you know
Don't you know Nani danganya danganya kama mtoto Toto we toto Nani changanya changanya kama mtoto We mtoto, we mtoto Nani vuruga akili kama mtoto We mtoto, we mtoto Lo 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 Jaribu kuja kido Zama nani tizama Usijeli anzisha zogo Yeah. Leo sito kwacha upote Nikupeleke kwenye video Na tena staki ukose Baby
Njio tamina Ukidili na single susiri utapotea My darling amini Pakikubeza beza sijale I don't care Wabaya ndo wana unadonge Mocha wanga wanywe vidonge Hani tulicheza lizombe Sizidishe kipimo chupombe Bembea, bembea, bembea Bendera bembea, you're a Zaidi Ok bembea, bembea, bendera bembea
don't you know that Meni kamata kamata, don't you know Nungyane, don't you know Mama, don't you know Meni kamata kamata, don't you know
Toto, we toto Nani danganya danganya kama mtoto Toto, we toto Nani changanya changanya kama mtoto
We mtoto, we mtoto
Nani vuruga akili kama mtoto
We mtoto, we mtoto
Hayoyoyo Hayoyoyo Kuna wenye majina Wacha kufuata we Sababu Kuna mie Kuna wenye malavi Wacha kufuata we Sababu Kuna mie Nani komesha nogesha tatisha Mina pagyawa Kwa raza kunazo zipata kuwacha nogupa Hai ya ya ya
Oh baby, need a
nanga. Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutulu kumia mia. Kwa kitomi ni kandei, kwa moto baridi zikandei. Kama ruba ni gandei, tuwe wote. Akambedi kambei, sumari kwa nyundo ni gongei. Oh Monday to Sunday, I love you.
Kwa kochi kitanda naichumia. Iyo kote kiona kwa juu chini naizamia. Iyo kote
sungura nipe karote marage sijazoea.
Iyo kote
na kunja kote na vandisha mori na chichemea. Oh yeah, baby, baby.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge, tutoke mtoko. Ah, boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, mikuwa kwa mtoto ye. Rafuzi ya pemba rangi rangi pare. Nyule kihindi chambi chambi nare. Cheza rafuko na bambi, boko boko.
Hey, refanta kwa pape na te. Mpira ushawe kwa tate. Tinga za kupiga shoti ni kudaki.
Wakichomi ni kande, kwa moto baridi zigande. Kama roba kugane, tuwe wote.
Ooh, yeah.
Oh, kambebi kambe, sumari kwa nyundo kugonge. Oh, Monday to Sunday, I love you. Oh, basi, yokote. So kwa bedi kwa kochi kitanda naichumia. Yokote kiona kwa juu chini nezamia. Iyo kote
sungura nipe karote marage sijazoea.
Iyo kote
na kunja kote na vandisha mori na chichemea.
Wivu, siyo mchezo ila ni uvivu. Japo wewe ndio kunitibu, ila basi wewe ndio mtabibu. Japo kwangu mimi maumivu, mimi kwako wewe mtabibu. Kwani wacha mimi na mariba, mapenzi kipini hayana tiba. Maumivu hayana tiba. Maumivu hayana tiba.
Tupiwa ilizi mwanangu ni mechizi. Konde konde mama unapiga lizi. Usijoka nifanya niwe mkimbizi. Chonde chonde ya tatizo mingi.
Umenifanya baby nikania na wewe. Virugu mitani niko kama mwewe. Kila siku baby unaleta kiwewe. Mapenzi mitani takushikwa ndewe. Sasa umefanya mie nikome. Sasa unahanya kishikwa na kome. Kini imefanya sikuwe na wewe. Tafadhali basi baby nienelewe. Nakutaka, mimi nakusaka, kwa kweli nisha data, yeah. Ila ni kwako nakupata, urembo kaya paka, ni mimi nisha kupata, oh. I know you're pretty pretty girl, cheza dumba. No, wasi kuchezeo kwa pamumba. Kota kubali hii ndiyo ndumba. Wasi kuchezeo kwa uref na upana. Misto jali kamo spana yote na moche mulana. Oh, 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 girl, like Rihanna. You make me stammer. Hola,
DJ
Lighter,
pika chai tunywe minawe wambea washindwe pata nafasi ya kunongona tena uzibe masikio usiwasikize unipende mimi wengine uwapoteze na dunda dunda mzigo mempata punda mechoka kuguza donda yeah 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 na dunda dunda mzigo mempata punda choka kuguza donda yeah 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 usije niona fala siku kikosa kula my baby usidhani kama mekukosea
nikwenele na mapenzi yetu makosa nisame 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 wachawi wasoke moyo mbali yetu mabebi wakeme 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 oma wanapata oma tunavyopendana oma venye tunafatana wanaumia sana oma
sune tebio na maringo mwendo mtoto kifua mikuku mdondo natetemeka natetema
parapo joto unipepe baridi kali unikumbati nishike usiniachi manawe wakwanga
dunda dunda mzigo mempata punda mechoka kukosa donda yeah 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 dunda dunda mzigo mempata punda mechoka kukosa donda
twenele na mapenzi yetu makosa nisame 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 wachawi wasoke moyo mbali yetu mabebi wakeme 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 oma wanapata oma tunavyopendana oma venye tunafatana wanaumia sana oma nijali nikuchali unipende daima oma endelea kunimeza usije nitema oma baby baby oma oh oma inawapana oma baby oma oma
I'm an angel. If you want to
nipate kimoko babu bibi kuwa ndoto masheri koko kwa baridi nipe joto kisha tupate kimoko babu bibi kuwa ndoto
para na we para na we
I want to see you dance
para na we para na we
I like the way you dance
para na we
Support. Jicho nako lege lege linadondoka
Nakuuliza
Hivi unakamota Panga boy changa JJ yokocha
Wanamaliza
Pretty girl, nasty Nitasema sorry nikimbeza Hata kama nyuma umepiga pasi Sura mbaya dawa yake make up Uweki wembe, takula kiporo Nimesha penda sijui kasoro Kirembe, uwe mororo Kama huna shepu vandi dodoro If you want to my heart, I'll give you baby karibo Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido Masheri koko, waparidi nipe joto Yundo itwange kokoto, peku peku kama mpoto
Paranawe, paranawe
I want to see you dance
Paranawe, paranawe
I like the way you dance
Paranawe
Katamu mina kajua uwa Nakandago jisha uwa uwa
Ulinipiti
Sinapu na vima uwa uwa Kidomo denda ngozi murua uwa Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa Sinduka, mandawa, pinduka, kagawa, karuka, mabawa
I want to see you dance para
Mama, think he's a tuki dogo kama ume inama Nambari saba mama, kami ni mesi mama Mbuna ni tesa mama Inaliwasha, navo songa fasa Inalifanya, mimi napagawa Nina safa, navo ipapasa Nipe maji, mama nipe dawa Go slowly, end up pole pole Mama please ebu go slowly Tunde pole pole Go slowly Tenda pole pole Mama please ebu go slowly Tenda pole pole Focus with the beat, mommy, move it with the tempo Your body please me, I take you to the tempo The way you run, you don't make it to be simple The way you tease me, na smile like a dimple Acha maringo, mami mini gringo Kata kiuna, mami lada tingo I got the sauce, mami, yeah, I got the fimbo Java idos, mbaga yandike kawimbo Her body pretty and she beautiful Her body juicy and she edible She is a fine girl, little boy Forever mine, unbreakable Aste, songa na biti mama Tingiza tukidogo kama ume inama Nambari saba mama kami ni mesi mama Mbuna ni tesa mama Inaniwasha, navo songa fasta Inanifanya, mimi napagawa Nina safa, navo ipapasa Nipe maji, mama nipe dawa Go slowly, enda pole pole Mama please ebu go slowly Tende pole pole
Slowly
and I pull it, pull it.
Mama, please, it will go slowly.
Then they pull it, pull it.
I wanna find girl one in a million I got my dilly bangi duke my chameleon Karada die nigga make it to my dilly yo I gonna know my need to leap is on my billy yo Nita kupona chotaka Take it to nyumbani see my mama Ooh, I love the way you put your body on me Mama let loose put your body on me Her body pretty and she beautiful Body juicy and she edible She is a fine girl little boy Forever mine unbreakable Aste, aste, songa na biti mama Tingiza tukidogo kama ume inama Nambari saba mama kami ni mesi mama Mbuna ni tesa mama Inaniwasha, navo songa fasta Inanifanya, mimi napagawa Nina safa, navo ipapasa Nipe maji, mama nipe
kama
www.djlighter.co.ke.
Kushika mifutu na kuhisi na washu anopele mili nimebambi kwa upuku tena kwa kukagwa kwa narambishwa turufu mkesi wa kwangu lakini leo napigiwa madufu nilichogundua kafana na makusuri kesi ya juma leo kapewa rashidi wakuja kunitetea hana tadalili mwili umezizi manja isibaridi nalazimisho wa 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 Ndoji kola kwa wana utachukua Na misitaki ndoa 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 Moyo ni wangu bada sijaridhia So mimi Wanitopa na ndanini Midada basi sema na waze Waniate urumie Ayo so mimi Wanitopa na ndanini Wamie waze Waniate urumie Ngozi kamo siwezi badiri Sura kwangu leo jama kameponza mwili Ayo yo Basi uambie wasikie Wazazi jirani wajue Na yo mimba yako siyangu mie mwani wakazia Waza takueka wapi Na unga unga lilipata ngarau Na sura litepita wapi Na oma nigini ya mwazo wazarau Na lazimisho wa 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 Ndoji kola kwa wana utachukua Na misitaki ndoa 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 Moyo ni wangu bada sijaridhia So mimi Wanitopa na ndanini Midada basi sema na waze Waniate urumie Ayo so mimi Wanitopa na ndanini Wambie waze Waniate urumie Mababu nimeni ya nasea Kwa mala wala nimeuziwa Balasi wangu Leo nomba nomba Ya ya na ya
Kiwa mbali ni tasu
kushuka kisa nini? Mimo zako na kupenda na furai. Nivike pete ya roho siyo toka. Ratupu kupenda na wewe ratupu.
Ratupu kupenda na wewe ratupu.
Ratupu kupenda na wewe.